kati wano ku Holy Souls City mu kibuga kyaffe ekikulu tukozesa numerology ngengeri yokka esobola otuyambako okwezuula omala okwezuula you work on healing yourself and then manifest katijuka buli lunaku katikamba wekyokulabirako aba bali afraid about kubanga tebamanyi date of birth zaabwe olwaliro buli omu akimanyi nti it reduces to 5 kati ekyo kituyambako to manifest kituyambako okumanya kyetulina okukola egyo emuwendo bwe mmanya nti ero ziri mmeka musanvu ogw'omusanvu why this thing is repeating today 7 then 9 what is 9 year 2025 we're reducing to 9 7 7 9 ramonfuna 7 in a wisdom it is repeating itself then you have the other side completion and then it reduces to a number of change chitegeza omuntu amaze okumasteringa ebintu bino oba omanyi kyolina okukola kati life path kyeki life path bwe tugenda mu chat numerology chat yeyo bwe tukalikuletinga olunaku lwe wazaalibwako omwezi n'omwaka wazaalibwa ddi netumanya lwaki wazaalibwa n'ebirabo byebiri nakyo oba talents oba gifts zoyina netumanya n'omwoyo gwo guli wano okola ki ekyokulabirako ngenda biwandiika wano bino bwenaamala obyogera singa oba wazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 27 mwezi ogw'omunaana 1997 abantu abamu nabawa readings wano mbawadde readings ng'ennaku z'omwezi 3 nagaba readings era nakoma sikyagaba sikyagaba ne nali mpadde banamukisa 30 okubawa readings at zero cost mu bugumiikiriza obw'ekitalo natera okumaliriza nali mbagambye ogw'omusanvu gwonna nja kuba mbakolako naye ekisa kimbaddeko kingi and I sacrificed obudde obumala okusobola okuwa readings abantu 30 naw bw'oba wazaalibwa ennaku z'omwezi 27 kitegeeza that is 2+7 tugatta emiwendo egyo netufuna 9 bwe tufuna 9 ogw'omunaana that is 8 netugattako 19 netugattako 1997 that is 1+9+9+7 egyo emiwendo gyonna bwe tubigatta bigenda kutuwa 47 singa obitayo kalikuleeta bwe tufuna 47 tufuna 4+7 etuwa 7 kitegeeza omuntu oyo aba yazaalibwa ne life path 7 frequency eyo ba life path 7 gyemuli mu mpulira oba inner wisdom spiritual seeker be bantu ebintu bino bebinyumire nnyo wakira ekyokulya kireka kuba biba bimuwoomera abatayagala kulekeraawo kubiyiga abantu abasinga mubiyita bintu these are inner healers abo ba 7 ekizampe eddako singa bazaalibwa nga 11 ogw'ekkumi n'ogumu 1991 kitegeeza tugenda kwateeza emwemwemu zonna zonna tuzigatte tuba tufuna 20 4. Let 1, 2, 4, 6 take the life pass ever 6. I'm going to give you a binte you want to be many. Naye, singa life path yo, singo gatena kuzomweze wazali wako, nezike endera, nezijane zituwa kuminemu. Kuminemu, abili mubili, nasa tumusatu. Eze namba, tituzi chusa, zisigalanga wizili, call them master numbers. Chetegeza, life path, tetuina zero. Tuanza gata na kuzomwezi na ufuka zero. Chitegeza, no, nezimala zifuka zero. No marozi gata nezifuka zero. Ulabo ulao. You can turn to light. You can turn to light. You can be like a Moses, Enoka, Jesus. Awe mimi teina ya kuata kumirambo jiabu. Teina ya kuata kumirambo jiabu. You can turn to light. So, zero is for God. Zero ya Katonda kakati kubayeri it is universal life path one bobo life path yeri one goli leader toyagala kubera like gwenda nga weko kulisiriza kubalala byo bakola oyagala kula kintu nga kicho. Ateba no life path one babera nyo bavumu bye bakola teyetaga kumuzaamu manyi teyetaga motivational speaker. Life path one they initiate ba starters ba leaders bakulembeze nti ne baba akoyesebanga ali ku mulimu abawulira wali si watofu feeling like abawuliranga ali lost wali nga tategeerawo era tabaona mirembe. So life path one mwe you are here to start ebintu ebyammwe ku bwammwe if it is a business life path one ono baba yagala omukazi tatuma yetuukira na mulimu abalina otuma nga like approach esooka message etuuka ku mukazi nga bagimutwale etenza gituusa. So life path one betuukira batandisi. But two, singena kuzwa mwezo zikienda, nizigenda kubili. Two, we manyesha kuleta wano, it is to create peace and to sensitize in a family buli wa muweira. Era mwemuli muweira nyo dependent kubalala, like to partner with others. Ntibe mundu nga era bano java sanga, newa akola company. Teja fuka ya kabi ngatana nunya wa partners. I know funa wa partners. Bako lana bo. So you are here to create peace, to balance. You number bili. Katiba number three. Life passing webele three. Satu. Mwemulinga wa Katonda. Ojuli la satu. Mind, body, spirit, father, mother, child, the son, the father, and the Holy Spirit. That is the Trinity. Mumuri wa creator. So, chiba anguida to express over okuvayo wana mumbira wana wefana na. These are people always happy. Ba comedian, ba nakatemba. These are entertainers. So, bafo bano ba builder bazimbi bagala nye ebintu ebigrounded ebino omusingi ebiri practical obalinga ba law and order bano ba life path 4 baziba nga date of birth zikenda ne zigenda ku 4 you a builder bagala nye ebintu nga era ye muntu gosanga tanaba kuyingira mu kintu kyonna asooka kunoonyereza n'abuuza ebibuuzo bingi kuba tayagala kutomera tayagala kunona biseera. 5 nganze yefe bwaba nakuzomweza zikenda to 5 you a messenger oli messenger freedom love fetwagala nye freedom nebegaba makoga sura wo nebaba mukazi omukanyugeri nebaba mmere tojirya cause bwo ulanti chikuwe mirembe kubanga we are here to seek freedom adventure change we are agents of change life path bachuka chuka ebisele bisinga kubanga mukuchuka chuko omu mukutambula muko exploring bafuna freedom yawe eleche tuye wabacha agala ya chikola niwe guba ukulabanga muze ya sigala kukola kubanga chechimwele hivi but they are messengers they came here to transform to change eroja sango mtu wa life path 5 bambi aweleza na umutima kumu aso kuja na abaweleza na abaweleze bangali wanfu kataba jamu ya dechi kuminechimu kati inganze nene mutamanya luwacha alimuchikola kubanga iche chiba chimu we mirembe kati sela chimulo uoza antikati kamuje mukoze se mumuwe sente ze mwagala asoloba weleza nga ya bivude muda nga ya chuseza nga nebo jane unobu umbi ufana vutia tasobola kubidamu it's me nabalaga kwa wano nagamba nga abayizi banga aba forex trading neba gamba anja kulitalinga bila bila mwetano nga bala bansaga it was 2021 nga bala bila bila mwetano ili wala yatuka dance chabaliko na bavako they have come to me with the full attention ne resources ona nga bazirina with everything neba gamba na chabaliko it's the same wanga bana bagamba mu here for layers so bano ba 5 tuba tuzene nga tuleso baka edo buchusa obukuja ku level obukute ku level endala ne olo kubanti messenger tachitegeza nti toyina muwa mu freedom ye abayagala funira mwera era bwakolere ekirungi no mwebaza asima beba 5 mukaga Boyena kuzo omwezo zikendera mpaka ku mukaga goli hira oli muntu wa family era abakazi basobola family bagumikiriza babera responsible they are always family oriented bebantu nga omwana woni aba yakoza atya de oyo muntu talibera ko against omwana we ne muri mu life path azalo omwana osango mwana mukuba muchikuve chanta mata mata wa mushita muchite nga ya muzala na ye ba life path 6 atwalo mwana kusomero omusomesa na mukobo kubi mboko omwana nadda wakana agamba tatu ba mama muzale na alio kajja na kuisa megali na kuwalabula anza no kuyola so beba 6 they are always responsible ku bintu byonna ebibakwasibwa not only family nebe guba mulimu ono baba mulimu abera responsible nyo teyetaga mu controllinga yekozesa abamanyi kyokola ye mtu gosanga tade at mu business ye bade teliyo ba 6 cause they are responsible manyo muta responsible wona wo muteka ne mugamba ndabira ku nimirezo kati life path 6 they are god souls for that 7 mwemuli wano to seek ebintu ebyemyoyo okubi masteringa n'okubibunyisa wonna kubitegeeza abalala era mwekyovula obulamu bwamubeera nnyo mister me you always find like things which are mysterious in yourself ebintu ebimu tategere kabinza kuba biroto numbers webu na rachidi kwe chini 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 you always question about everything systems cultural systems religious system politics all that kubanga mwagala nyama zima agali deep agali ebu ziba mwagala kutegera Nendo goza ya mwen, and the way you think about something, you think deeply. So you are here to seek. 8. Mweba 8, you are carrying a throne, authority throne, engule eya authority yaki mu Luganda, amanyi obuyinza, mwina amanyi, and everything that comes to you, it comes in abundance. Era you are here for wealth consciousness. Emio jamu jiri already granted. The problem is one with you. Ngabula ba 8 bo yakola 8 mu number zona ye yasiringa ye yasiba. Bo wandika 0 no kwata 0 no jiteka waguru wa zile endala. You make 8. Kati ngabula bantu zile li wansi ne waguru zenkanankana. Kitegeza amanya amabina amalungi genkanankana. Whatever you do it comes back to you right away. Tewaba budde. Kitegeza you either have money oba oli ku 0. Olumi ono nofuna omulala kulumya noyita ono. So but if you balance well enensi yammwe mwe muli bakabaka mwe muli bakabaka, this universe will humble you. Naye if you don't balance mujja kufukamira people, even say oyo bamuloga baba tebakuloga, just mutima gomubi. Timagomwi or disorganized toria lane toya galiza mutimagoguli muchizikiza. You call only darkness. 9 bano batero gamba ti mioyo mikadde. Lwaki mulowooza nti mwoyo mukadde? Ndolo kuba nti ye namba esembayo, ntabera ku level esembayo. Oboli yao ne kasita bino nabyogerako seetaga biddamu. Nemba gamba life pass determining okulu bwa moyo. Naye bano babera nnyo bagezi era baagala nnyo okukulembera globally. N'okola ebintu bya charity, kuyamba abalala, kubanga yalowooza kye kisembayo kyalina okukola ke kaseera kayinawo. Era osanga bw'aba akola bano abantu bakola nnyo ebintu ebirimu obuntu, humanity, bayamba. Babuulirira bakansolinga these nines. Omwoyo we yabeera akikola asi yeye kuba ye omwoyo abanga ali mu kukompulitinga cycle oyo byonna wali ebintu yaba yakolakolako ne ngaabireka mu bbanga. Bw'olaba nti olina 9 oba ne assignments nyingi nga bitandikako n'obikomya mu bbanga nga tebyaggwa, kati ky'ova okomawo obimalirize. Life pass kumi na emu. Tetuina kumi. Kuba kumi ebetu wa wanu ya tuwata andise na yu. Tuina kumi na emu. Ababa spiritual messenger. Elamu kuja kwe sange miyo ya mwejikule mbela nyo. Jidi sensitive. Eliyevi intevili spiritual. You can sense. Musoro. Abanda vana basoro kurabe miyo yu physically. Emyeyo gyabwe bachanolinga ne universe very fast, ba downloading ebintu ebituufu ate bazo okusaabalala. Kino omuntu owa life path 11 kimwanguyira okwogera ekintu nesobola okutransforminga abantu abalala, kubanga ekintu kyayogera kibeera divine charged olwokuba nti they are spiritual messenger. 22, that is a master builder. Ngabula betu is 2, master builder. Banobali wano okuzimba. Era boba ina life pass 22. Ngatuna ba kuzimba yo structure name. Eyemi oyo. Olimu kola bichamu. Kubanga mweba 22, it is you who manifests. Ebili mugulu na yuba kunsi. Matthew. Oba Matayo 18:18, chapter 18 verse 18. Eyogera kumwe. Chemulisiba munsi ne mugulu kiriba kisibiddwa. Mwe you are the master keys of heaven on earth. Sata 3. Bano basomesa naye nga bakulu balinga be di master. You are master teachers. Era muri wano to carry unconditional love. Era ojja kwesanga singo omu ojja kwesanga oyina omukazi nga wa life path 36 ngakwagala ni conditionally. Unconditionally, oboli muhavu oba tolina senti oba boogera nti oli mulalu oba bagamba totegeera yasigala akwagala. In life path 33, they love unconditionally. Ate services zaabwe ne baba agikola ngaolaba akola ebintu bye disorganized oba byakitalu aba ayina abalala bamukkiririzaamu ate nga bakifunamu. So beba master teacher. Kati bw'oba wazaalibwa olina 11 oba 22 n'asatu mu ssatu gwe manya toli wa bulijjo. You carry a divine calling once you go disorganized. Ensebe ejja kukuba ate bubi nnyo naye abasinga bambi omwoyo gwabwe gubeera waggulu nnyo gubeera charged. These are star bones. Star, not star bones. Star emunyenye bones nti bo omwoyo waabwe abaleetera bye beetaaga okumanya mu budde mu birooto mu nambaazi ebintu ebyo byonna kitegeeza date of birth ye bwe tuba tumaze ogikaliokireetinga ne tugitegeera tetugitwala nga randamu nti randamu namba aa gwe wagironda wagironda nebazadde bo n'ekifo mwogenda okuzaalibwa n'obudde bwogenda okuzaalibwako bwennyini. Kati nga tonaba kujja wano mu nsi wamanya omwoyo ogugenda kukola ki biki byolina okompulitinga kuno gye tuyinsinga okuyita kama oba mu battlefield. Battlefield ogenda kukolerayo ki biki byolina okompulitinga nebyolese mu nsi muno. Those are the gifts buli omu alina kyeyaleeta wano ne lwakuba abasinga mugenda kutandika okulaba ng'ebintu ebimu bwe mala okuactivating emyoyo gyammwe ng'ebintu ebimu ebyabakosa nga bitandise kukwata abantu abalala oba oli aba alina intention zembi gye muli kyangu nnyo omuntu okuba ngaayokola ekintu ekibi nga tewalina musango tewamulumya naye this very person once your soul gets activated you are going to start creating chaos. Mbabulira naye always take a deep breathes then ogamba omwoyo omwoyo mugambe buli kimu ijja kuba bulungi ayinwa mu divine alignment kuba kati kyangu nnyo omuntu okubanga akola ekintu edda n'olwokuba nti wali munafu nnyo omwoyo gwa teguli active kati ku budde buno gusobola okusindika vibrations ezo automatically. Kitegeeza once you release energies once you release like an aligned relationships noze leasinga bwe ziba zigenda mujja kugendamu n'abantu b'olutabo surprising ojja kulaba nga people are going away bokka bokka nga bagenda bokka and you see people coming to you nga bajja gy'oli abali destined to be reputable okuyambibwa naawe. So y'ensonga tewali muntu mulago gy'osanga alina frequency ng'eyo gy'olina. Buli muntu wano wanjawulo tulina prints zaffe ez'enjawulo mu bulamu bwaffe abamu ziri mu DNA ziri mu fingerprints ziri mu maaso even the identity tetuli beebamu olwawo osanga abantu nga bafaanagana ne bwe basanga toyinza bafaanaganyira olaba n'abalongo bigaana. So we are different buli muntu yajja wano ng'alina print ye. So birth date ye linga fingerprint yo mu nsi yonna n'abalongo teri muntu alina fingerprint efaana ya mulala olowooza ati yali afaanana ati oyo gwe baakozesa. Kale njagala abantu basatu basatu Chitegeza oja kubo maliliza odieno ngoji tu usee wekoma. To drop your date of birth. Mugulopo mono. Mbakalichuleti ingile. Life passes za mwe. Amakuru gazo. Bemuino kola. Mbaweno obaka bwa mwe. Mugulopo mono. Ngenda chikola. Ona kuru aliru. Nebili vya mbade nkalichuleti. Ngabili ngenda biba sindikana mubidabi. Love, peace, and light.